Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kan tittu buggi yanda faanu hala Mamadou Sama Sibou jam ñalli sa travé hedi wi. Tatchugol kalisi notorgol telephone ngaji fuddi albari hande joy mars 2025 kado anya halaji mudu no hewi sanne bangal bibbe leydi ndi. Kultama wiide e lehitaande 2024 goldira CICR watti miyorngaji sappo e tati sifaali faabaji yimɓe ley mballi ñande taratara nde ɗum ɗo humpita e ley kawtal comité international croix rouge. So fijoji kuncama duufanaji mbiyande yambere 8 mars hono ɗum wurdi haala muɗum memete ley yewtere meɗen zoom sur ɗingudi sembe kawarji amen hannde kikiɗe alalbaari 5 mars 2025 bisimilla sakira. Kabaru taccugol kalisi téléphone ngaji fuɗɗi alarbari hande 5 mars 2025 hunde yowinde dow client en cuuɗi téléphone ngaji ɗi fof wi gouvernement o jawdi taccetedi ndi nawtorte ley projet ngaji ɗi ɓiɓe leydi ndi hasindi e kaña ɗum kabaru yirwere sita sitibi wonko heɓen kedde fayistanko kanko hoore makko.
Le winnande wootere hooreɓe cuuɗi téléphone aji holliti ana famna jamaare ndo kalsi ko han taƴinede ɓe caggan soɓe ɓami kerri ma soɓe yooɓi facture maɓɓe ma ɓe nellama kalsi ɓe ne miidi ɓamtude ɗum. Hono misali soɓe ɓami kerri temedde ɗiɗi ɓe taƴinten noogay temedere cafanɗe jetti tan heɓata kerdi. Le temedere fuu gouvernement ɓama hen buut sappo. Fotare kalsi so neɗɗo ana miili nelde kalsi e orange monnaie ɗuuɗu le temedere fuu ɓe ɓamirten buudu. Soni client salken badde ɗi sariyaji watti so nellaɗo kalsi o ana miili ittude mo ɗo taƴinten on neɗɗo. Sere kesso kasin ɓamama taƴde kalsi nde coggu koññoji yartiɗe nannan muɗum fa hande famtude wiile sara kesi ɓamaɗi le cuuɗi téléphone ji fuu le temedere fuu ɓene hani yuɓɓude buuɗi joyyi faade buuɗi jeɗɗi. O sariya ɓamama le batu waɗaɗo conseil des ministres le joyyi lewru février ƴaɓɓino ɗum naati ko hunde hannde ko sohli jamata ko hewmuɗum fottata kasi yogaɗo mettamaɗo hen.
Ɓen so yogaɓe beltanke sanne kaɗo anniya woɓɓe kay hulti wiide ɗum ɗo ɓen mettiɓe ndennoɓe ɗo ka fof hulti yo jogolla jawdi ndi humtina hoore no fewiri ɓe kaali to Bamako yoroso sikaso kuccalas e sikaso fangude motti fatiatra e heƴaɓamɓe kandi ɗum kay dafastango Ady Cissé.
Neɓe ka kuma ka bo fo kulikoro tarification kura
kulikoro ɗo ka miɗen jaɓani jaati dabiriji kesi ɓi golleji muɗum fuɗɗi jonɗi saabi leydi amen nde haaɓo woni ana hani ko goto goto amen fuu waɗa faaba muya fewde e majjum. Min kay hakkille am oɗo dabere hana gullirade joom miɗen gondi fewde tiɗɗalaji kewɗi miɗen jaɓani jaati ɗiɗo dabiriji kesi laamu o tinno joom ka tam watta jawdi garodi fa mawɓe ndi to hani wattede ɗiɗo dabiriji kesi nandore muɗum ka yo hono sa a darani ɓinguel adama ɓami laaɓi a takki tewu muɗum walano min gaɗa so wona ɗum min jaɓanayi ɗum ɗi kucalaɗo ka min taki e jaati oɗo dabere ɓe fuɗɗi gollirde ɗum kalsi o ka miɗen jiiɗi watte to hani wattede
tansacrabe tutakalaji madu karo e mbaga bem amen facebook kay ɗon x ardiɓe service uji laamu o beli selka kangaba e kiñaba itama e golle no ɓen batu ministére humpiti ɗum hannde 5 mars ɓen e suudu télé ndenno kaɗo anniya ɓen hultama wiide ɗum tetama yamirode nawtorgol ɓen ɗi jogui gollirɗe e kedde men gollirɗe ɓen hoɓɓe golloɓe gaɓe ɓen ɓeydade ndurno mairi golloɓe mairi dabiya to kiñaba itama e golle kaɗo anniya ɓen ɓama caggal kasaraji gaɗa ɗi dow nokkuji damaji kokoyo le cercle kangaba e lali koto le cercle kiñaba ñande sappo e nayyi février ƴaɓɓino ɗu fani ele kabar ɗi ɓen ramadan ndu yettiki eɗen e ley nder muɗum jaati ka noono ɗum laatiki sababu yimɓele hewɓe ɓen ƴewta taguji mabɓe banggal wattuɗoygol banggal alhaali gurdam e ɓen jogola kabaru almusaɗaji lewru felen ɓeɗor famu keɗɗo ko Issa Oumar tugola heɓane ɗu fastango Ady Cissé.
Le galle Koulibaly koɓe beete hande ɓen ɗo rewɓele ɗiɗom kaaki wondi lootude tum tawi wala fuu ñandu mo ɓe anni defude le ñalawma o hoɗum saabi ɗum korka
guila fuɗɗode korka ndu e meeɗali defude ley ñalawma kikiɗe tan min puɗɗata defude e ɓadade taccugol ngol so ni a yi min defi ñalawma kay saabi sukaɓe ɓe duuɓi nayyi e duuɓi joyyi ɓe min kujata yaade luuma han kasi joni kay min kinnoto hajuji amen foof kikiɗe tan defi fuɗɗata golle on yaafi jaati e ɗuɗo ramadan ndu
hono le galle maɓɓe to lewru ramadan yo wakkati mo yimɓele hewɓe waytitta a tabiyaji mumen fa yetto no gollirta e hoore
nden mi yahanno golle wot hakkude 7h et 8h ka joni mi dooma 10h ma 11h fadan yaltude so mi hoori ko ɓuuri hewde mi gajitoto e gendam ma mi janggi alquran fay somi kujji yaltude client en ɓe kay garata so wona wattu 10h ma 11h nden wattu lasara min jippoto ka joni min jippoto gila salafana yalla min keeɓa foftade seeɗa
ɓe mi ande kesseɗe ɗu ana mata jati lewru korka ka yimbe le hewbe nabbobe tombe le ndudo lewru korka zikri ngaji fayato janda alqur'ana o tamjiata na wada ko latto sababu e jud mabbe rewde alla e wuditaade kulleji di njidaka le ndudo lewru
ñande mbien alkamsare jabbe nde noga jiddi fevri le madraji mabbe mbien golobe don badogo filama to cercle yamfulla mbien nangi warata tamben chapana itati sa ben sasi ngaji ben droga ilu chambre enje e kanye gram ngaji sapo ben e beda dun ben potde chapande tabande nay chapanay nay tramadol 225 250 ben milligram dun dun do wadi dun larke sababu dun ngudi yimbeti do ngambadi be do motoji dun no wi ciu no di do kurdingaji le kaki mabbe be totama ben gendarmerie yamfulla yalla be dar fandi famu e do kabaru fande ele kabar am meden di ben golir croix rouge fuddi e croissant rouge ben ngadi botuma be ben kawtal ndokobe kabaruji to golir mabbe to no wadi ñandi talatare do ngi kenyen fana mudun yo fumbitinde jama o golleji dibi ngadi ben kambe pawto mabbe ele hitane de den no dun kado ben kawtal ngal wadama yeso imbele gonbe ele croix rouge mali e comité international croix rouge den do be fufulti vidé mel tat ki sané ko golla ko Omar Touba dum tan tun mi ked nana ko be do fesan wo sita sidi al sisi
walle CCR yo goto e projet croix rouge ko yedi ko yata milliards sappo e tati sefa ko nari bangal hinnade jamare leddi mali ni tan ujnya di den noga en nay o balle ko naltin sabe yimbeji ujnyaaji wonbe le tellaaji non heba hinna lungu holliti kango Emmanuel Lipoli kanyo chef de programme CCR
de l'appui aux hôpitaux
fabo mu afewde chuli dogotoroji di golleji mudum jokkiti ke le hitan 2024 fu golleji pawi di mu intingol nokkulato be kollata nokkulto be dogata ndiyam fayo kasem ima daraji goddi pawide hokkugol be nyamduuji di mi bawa yaade ciagal mudu fi
bien essentiel
festay o ima dara natke huna mawne ko nafi tedelaji kewdu ana mata fa hanen don goliti kanko kani Elizabeth Suguba goto hewtna hala lene walle
gelea folo o yi
rafinde nago oni won ciddal arande rajo mum gondi fewde mudum dido wal mudum dum mi ngala kalsi yimbel kasentin be faba mu yana na hewsan jawdi ni mi jogi ni ne nyande fu ana buyito
bo ula dongo do kata
ciagane Amerika taji balleku le leede den titalaji bursatre kasin fandene de balleku hinota yimbe ben heba balleku faabaade jamaaren dum waa hebde lawol fees wala be golde e balleugaaji kasin be holliti fa hannen be waram e jokkine wadde imma daraaji e Musa ka seeda bobe heddire on
ñande 3 mars ben dum hecci kenyen to gundam ton kawrtal wadama kawrtal famingol ben humpitingol ngotana be kanyi ardibe gabule kom ngaji sapu e jagom nuku ben sel nuku kido gundam sel nuku do sel gundam ndenno landin dun woni APS APCS ndenno fedde maninde kawral le nuku en dum wadama be bi mabbe hewi ardibe le bangal ima daraji mabbe de hitande 2025 kaka kangal do kawrtal to tundral haklaji kambe ngotana be kanyi ardibe le nuku o yo ben huncande hore hewtagul jam e nukuji mabbe di kawrtal ngal la wadi yeso mer en ardibe lamuji ben kanyo yimbe le ben inde andite en gaylar mi mali halanan en wenjangaji ko nande munen
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
doy balle sede nyaminte nyaloma 8 mars muninde mutugol hore hakkeji roobe den no dum do yo hitande fuf non kanon le mali tay kam wiide disare 8 mars buri mutinde hore dina fandaji odo nyaloma Idrissa Sako ko en ka defo stango sitasidibe
giddile jonte kewde le lumode ana boti gudeji ko nasade mudun 8 mars rewbe ko heewi ana borno de kadule le jetti lewru mars hitande fu lamde ana wada yalla be rewbe ko heew mudun ana habino hacce rewbe na le ne yembere mars yoga an lamdo hore men du hudun woni haje rewbe hoto haje rewbe han tewtede honada han tewtirede di lamde nanan mudun wonku wada ga jabe fu heba kay mudun to kanko sali kanko kay ko yitan le o 8 mars yo borna ko kadule tan do ni metti famede sanne ciagane rewbe ko heewi an habno haje mudun dun ga wasi hewde dun hono den nyalade hudo hatta rewbe ben wadde batuji mawdi janta de tedelaji mu en hono be hewtir hajjeji me e dum buri bornade kaddeji 8 mars le den nyalane ga ko tawafu o nyolma 8 mars yo nyolma tan mu kaddeji nyon nyalane bornte sanato rewbe ben rewbe ko heewi hono salino ana milo handen wi bornade kadle 8 mars an jogi nafa borne nyalane 8 mars ga fama fa handen tan wi de kadle 8 mars du yo huna tan ko yimbe dewle durbe sotta dokkundura yoga du an hokka dun israbe mu en
dokkata ne kawal jumande skarabe mito ndaw sar fuuti miji modo bangal numero men sol 16 98 56 56 sikki walu si tamani watan hakilo kala ko pulti don na foni yo bangal 37 321 mer mer non ka famdu fu gudu noga taweli telephone jum do ser yotere meden magazine yotere meden magazine hande yo cellal yowi dundu kabaru burutu den no lolido verde guiné den holta wiide ko warta ben tan jeegomo tiyama e dabaji woni ko musuji nogay tati ben dawadi e len nukuji kewdo laamu le region ngaji kewdo mali den no dido jati di holti dun ben le kawtal holta mali kawtal fed humaninde ben kaw verde guiné de nogay nogu fevri den no jamarnde nabi mbi sanne o do nyawngudo hebde lawol wakkat juno yele bedor fam keddo nago hebani estajara do fesango min war wegol UN
fuɗɗi matére seeɗa seeɗa le leydi meɗen ndi ila hitande 2016 ɓe kollitide gueƴƴi ñaw o dow wayltiki le duuɓi cakkitiɗi ɗi fo non kanko docteur Seck Oumar Koulibaly kuminiɗo kabaru haɓude o oɗo ñaw o hollitiri wiide kaw ñalawma hannde wala fu neɗɗo mo oɗo ñaw raaɓi
le hitande 2016 woni komi tawki ɓutugol rabagol ñaw o ɓinguel adama e le 2020 neɗɗo goto tawrama ɗum to konago e 2021 yimɓe ɗiɗon to markala e 2023 neɗɗo goto to jenni ñaw o waltiki e dabaji e le hitande 2022 ñawuji muɗum capantati jeenayyi tayka e 2023 ngabbi fa capanɗe nayyi e jeɗɗi ɓeydade ɗum neɗɗo goto tawrama e le hitande 2024 fay goto tawraka dongal ɓiɓɓe adama dabaji ke noga e jeenayyi tawrama
le laamu masina hollitama wiyede ñaw o yiyama toon ko yaata cille 15 wattu joni Imma Daradia ne gondi e waɗede dow hen jamar nde ne wondi e famminede fufota maroɓe coofe kañe ko nandi e muɗum docteur Amadi Tamboura yo kumminiɗo kabaru haɓude oɗo ñaw le laamu masina
hikka ñaw buto ɗum woni verde guiné tawrama e neɗɗo goto le ngallure tumiña ndende tendel ɗum paami wiide ñaw o liɗɗi nangui noon so ɗum raaɓi ɓingel adama
to tumiña to oɗo ñaw yiyama moton e rewandu non kanko noddirteɗo gulotogo gollo e suud doctor orton de hollitiri wiide o wi koɓe cetti oɗo ñaw ko ɓe cikki tigui yella wona e liɗɗi o iwri
jammiji tundiɗi dariɗi e dabaji jarata soni ɓinguel adama nawtirke ɗum ñaw burutu o nangueta ene holli ɗum jaati saabi ñaw bonɗo sambino amsaɗaji kewɗi ene hani laamukoɓeɓe waɗanno yamuña banggal heɓugol safareji muɗum fiide daɓiru ɗum humpitinde e famminde sanne ɓe leydi ndi
jama hakkillaji muɗum jottaki fe feso ñaw o yiyaka e ɓinguel adama tafen e dabay tan ɗum wonde yiyede ñalawma hannden o keɗɗen ɓeɗo yimɓele yamfoyla bomoko kañe bankasi
jammiji tundiɗi dariɗi e dabaji jarata soni ɓinguel adama nawtirke ɗum ñaw burutu o nangueta ene holli ɗum jaati saabi ñaw bonɗo sambino amsaɗaji kewɗi ene hani laamukoɓeɓe waɗanno yamuña banggal heɓugol safareji muɗum fiide daɓiru ɗum humpitinde e famminde sanne ɓe leydi ndi
suudu humininde haɓude oɗo ñaw hollitiwde ana wondi e wadde dow hen Imma Daradia docteur Adama Diakité ana wondi e haalde wattu juno o dabareji ɗiɓe gondi e yaltinde
banggal haaɓo ngo ñaw sifaji kewɗi hani humpitinede hoore ane majji ɓeɗan faamu jamara nde en jogui heƴaɓe le nokkuji humpitoɓe yimɓe banggal radio ji gonɗi tonɗi ndenno ñaw o ana heeɓe fay caggal sawrgol muɗum paɓotoɓe ɗum na goddi amen e golle o ɓuuro foof centre carter ine mbiɗa wiide ɗum ɓuuro jaabuji hantiɗi ɗo hitande 2030
yarde ndiyam ceeniɗam kañe tabade laaɓal ɗum tan watta so ñaw buruto haaɓe noon docteur en ɓe kollitiri wiide